baby, bitch, baby.
On this one,
la 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 la.
Zango salamu, nomba zifike. Mwambie shapona saifi na enjoy tu. Izi salamu, oka zifikishe. Mwambie shapona saifi na enjoy tu. Mwambie ni milezo bani shavuka. Zani nitakufa
Haritichosha tu
Barifa mpeni uyo yutansha jipata Mawa mpeni yalosema vina muda
Pole, minakupa pole Pole, eti wangu pole Pole, minakupa pole
Sevilla, haya mahaba anavyondekeza kwa makopa kanyang'ania kama ruba oh
kanipa mtiu
moyo
kasusa mazima
nalichoniambia wezi
kuniumiza tena
ayendo yangu tibu kwa kesi misipo mwona walomtangulia wawezi kufika kina Yeye ndo wangu mwili Yake tatu kanchora jina Mapenzi yamesha miri Mpaka twaimba kichina